Gavumenti yategeezezza nti ejja kwetaaga obuwumbi 9 eza Uganda okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo. Ebola yalangirwa bwe yabalukawo mu Uganda oluvannyuma lw'omusajja enzalo ya DR Congo okufiira mu ddwaliro lya Kibuli gye buvuddeko wano mu Kampala. Olunaku oluggulu wabaddewo akafuba akasinkanyiza minisitule y'ebyobulamu eya Uganda n'ebitongole ebirwanyisa endwadde ku mutendera gw'amawanga aga Afrika kw'ossa ebitongole binakyewa ebidduukize. Omwanisa omukola minisitule y'ebyobulamu Diana Atwine atubidde nti mu sinkanya eno baabaze embalirira ya 9,000 ezigenda okuyambako mu kunyweza okukebera kw'ekirwadde kya Ebola ku nsalo za Uganda amawanga amalala okussaawo amalwaliro agatambula mobile hospitals okusomesa abantu ku Ebola n'ebirala.
Ekyobutabeera ne case mu Uganda kati tekitegeeza nti tewali disponse nti tugiggaddewo tukyakola era actually kati tukolera ddala amaanyi gonna tugenda gateeka kwessa mu Uganda gonna ne kosi ne wano mu Kampala kubanga omuleri gyetukyanoonya ene contact of contact ene kulu bapatana gababa batuyamba twagala okulaba nti creating a value tulabe nti esente zetuba tutaddemu response zikolereza tusobola n'okuteeka mobile hospital awo ku board ababa abalwadde netubajjanjabira ne balemu okusiikinga mu ggwanga kubanga bangi nnyo bajja mu ggwanga lyaffe nga banoonya obujjanjabi.